don't know me yet. No office in no presence. I'm an artist. And I pray.
Sanibonga wena so much. Dibonga wena so much. Sanibonga wena so much. Dibonga wena so much. Sanibonga wena tiko.
Vizino presence divuke ekuseni nguqa ndithandazelayo bawo ndingunyana ndidinga father figure uqhadi woqhathisa sikhali samsovika ndicela undenze ngcwele njengosolomon mna ndifitha amafilisti njengosamson I'll never deny you like peter once did sikwazi igama lakho till I'm 6 feet ngazenza uthomas
endikhonaukubona
ngazenza ujudas endikuthengise kumtyhuli sekuphela indlela I would never cross you you turn a key to a man today god I'm humble ubomi bam have never been so simple bendamba kuthunzilobo umnyama ndifathuza kwafika wena ebomini bam kwatshintsha izinto kwatshintsha isimo naw asimo wena simon guqa ngedolo ndithandaze sixolele isono ezam izono zohlanjwa ngegazi lemfana ndindedwa ucela wena nyana kadavid uzundenzela incebo litshonile ilanga ndicela ube ngumncedi uhlale nam ngekusibe ngulo mthwalo zuntlakathe ntsikezu udumisane lugama yidisciple kankulunkulu wena bawo bavusa ulazaro emva kweentsuku ezini kuthi kofika inkqwithela xa sendiqondo uba mandixhomo fika ilizwi lithithatha umnathi uphose ngasekunene hlala uzinza apha ethembeni uzungagungqi ungayindawo zizofika iziphazamisi zikususa endleleni uqini uzungagungqi ngoba usathane umile utestamakhona.
Oh,
Satan umile utestamakhona.